I'm in love with you. I'm going to die because of you. You are so beautiful. Oh la la. Changamkia tena. Maisha hayarudi yanakwenda. Hivyo basi fanya kitu unachokipenda basi tenda. Usifosi kupenda usipopendwa. Mifupa mifupa uone kama unakonda we. Kipiripiri unanipalia. Sio siri siri unanifutia. Napata tabu unavyoumia eh. Nipe nafasi au tojutia. Ikwiliri achana na haramia. Anakupiga kupiga hata kuua. Wala ana mpango wa kuja kukua. Achana nae. Takuiva takupeleka Zanzibari bubu.
Ili mladi usimu wazege huyo.